Street Cage Music.
106. It's your boy. It's your boy D.A.E.V. Kama funa kukasunga munje, kama funa apa apa tuma designer. Yeah, kama funa tuma good, milile kuzikopa wewe nchito ne kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kujuma pesa sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.
Bafu afyati naba wa Marionse. Doku watasha uleti la Beyonce. You look good, olo nobula zidia. Nangu shibesha ninde kupangila mamilion. Woofy, ni manifeka fuwa ya na iPhone something. Ama yene sema lula nifuwa la fame. Pictures, ichikanga kakopia makumbi. Niku uza that girl, she's really bad. Kamo nene na mulo ya babendi. Hala inatema type in fire. Hapari ponse paka kupange baya. Link up near kids, olo manda hiu. Hakuwa kala isapo mwona fiyama yuzi. Emino nyapani mbare tete baske. No jira na phone tete kwa ske. Kase siapa ndefu ya
kemu. Kama funa kukasunga munje, kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good, milile kuzikopa wewe nchito ne kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma basho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Your boy 106 on this one.
Ako nika Slay Queen.
Maslaya bafisa fefi sungu. Mona kumusana wa isushi obulungu. Kumaduku katula pari 6. Kolona kukukana kafama keksi. Breakfast, kafaya milky shaking. Katika pite kwa tiba kebele ati shaky. Boasting na my chick feel like a fire. Levo yaka yene fafi ama big buyer. Ukubana kena mpaka shon se shipwe. Ule filo kunanda na katoba tompwe. Eto kafaya ni good car, good house. Pari bima, Lamborghini, Rolls Royce. Epo kekele ni michopo tiba. Ona mafasho kaimia na maziva. Kuya kwa uti na kena nishi ni palevi. Harakari tula mandi yipu chako tevi.
Kama funa kukasunga munche, kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good, milile kuzikopa wewe nchito ne kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Kutuma basho sika funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen. Kama funa kukasunga munche, kama funa apa apa tuma designer. Yeah. Kama funa tuma good, milile kuzikopa wewe nchito ne kushaina. One for FB, one for Insta. Kuzikopa kaba ponyela pa Twitter. One for FB, one for Insta. Pakaba ponyela pa Twitter. Slay Queen.
Zemgameplay.com.
Funa kuzalila.
Ako nika Slay Queen.
Pongeleza mochundala mauzalila.
Ako nika Slay Queen.